tetwagaliza amalala tuli kubiki wansobera ogwo mululu gwekibuga kitoguleko oswala tuli kubiki munnange onaalya n'oli ali abaalugera dda nnyo tuli kubiki weswaza emikwano gikugwako omutima omunave nnyo oyakola mupaka ed'omugoba osikuli mbalewa muzi wa boda anomuteekako ng'omusolo muzibu muzi wa takisi ed'omugoba ontipasa emalako ab'okupaka yadabensalesale tobalaze wagenda tuli kuba miteki neze nkukakasa simanyi nti omalako kampena we bad bad tuli kubiki gwe bad bad you we bad 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 tuli kubiki gwe bad bad you we bad bad tuli kubiki bino bad bad you we bad 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 tuli kubiki bino bad bad rati teagaliza tuli kubiki lwaji teagaliza amalala tuli kubiki wansobera ogwo mululu gwekibuga kitoguleko oswala tuli kubiki munnange onaalya n'oli ali abaalugera dda nnyo tuli kubiki weswaza emikwano gikugwako olw'omutima omunave nnyo yeyo tula munesi otolowooza ku mutu wa wansi waalina bizinensi n'abanyi wadda evuma nsi lunaku poliisi ebako kakanyonye kato wansi era mu kilasi gwofe ku bantu kuba bali mu loosi lwaki teyagaliza tuli kubiki lwaki teyagaliza amalala tuli kubiki wansobera ogwo mululu gwekibuga kitoguleko oswala tuli kubiki munnange onaalya n'oli ali abaalugera dda nnyo tuli kubiki weswaza emikwano gikugwako olw'omutima omunave nnyo
abaali ba tayikuni nga basuubula japani kati bakola majani bangi bafuna zirooni ne bakola kioski wababuza pulaani Mwansulante bena ya temase kumia kaja Nalintunda se suisi Kajintula muditi Memba the low income man is unhappy about what one in the city. It's a gradual process kundigwe. Because even Rome was a building one day. King Michael says so.
Wanabuni wantamu Sipuri ba wantamu Aho wino vanga Wachiseka ne vanga Maboda ne vechanga Mataksi ne vedima Kiyoski ne mutisenda Kiyagasi na yoka Naba imi kasi tuwe chanze Ingi maiku ne chanze
Elvis
Ratchet Jack and his